studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkemisare noga e jeli wuro out jena yamri jabrima silma sappo dib der maison de la presse bamako le wud leedi meden ni nokkule kewdo ngoni ko keba remde ton nokkuno dirtedo banya gara kanya fa jottudo bankas e ko nande modul le ko warta ko be kuli hon tidallaaji wayde ngure fatima tele dedo nokkule dum do ko pharmacie populaire on do poddel de bamete so tiake le pharmacie ngaji le leedi meden dibe quality ti dalaji fu wala ko mati ton wattu juro ka do tari fu be bi'e be dewal lamo jawdi ti dubbi jiltini micro jamen imi den gonde halde haba kabaru yimbe la harobe so bami fa daniki be wattu juro yogga doctor en ka quality di hargol jabbi ti gongol yodo nyawno di wono sembe kabaru di jogi no do betani bi bismillah mo do e Umar way galo jodi do mikoroji di do kanko noddirte do Mamadou Watara won to boggi jamde to am de banya gara fa jottu a bankasi nokkule kewdo gon ke keba remde ton hitandi kande non be kolitir wiide yimbe le humunibe kabar demalle o do nokku bi so wala ko lamu o gollile ko warta ko tidalaji mawdi mate ton ko nayri bangal ngure sabde be mi nokkule kewdo gube joyen kaborde gondi e rubbude yimbe le be fati ndema ton Mamadou Samaseku
min kibi fudude golleji demal ka min meta matay ka de wiide joyen kaborde kadi min juktitade golleji di no holitiri ndemo goto bubusu le cercle bankas halaji di gondi ni ndemo wo goddo gondo le gellel bay be fufu ngoytiki lam ko be transition be yalla watande hakillo tielaji garoji di
entre temps bon ces agences là
hikam dem bay wiide min kebay remude min puddino demal arande wa yogabe kebi remude yogabe du kebay fori yimbe ngari riwde min yogabe ana jalasagu yogabe ana bankasi yogabe du kuna ko min nardata kanan ko be balla min be ndena nokko yalla miden ke wande demal sona dun hikkam en anni tampude nokkuji to demal gasata to fu yimbe ana kula yaade sorda sen anni do en na tan kafe goto susa yaade to gese de ngoni
parce que vraiment il y a trop de pair au ventre
non ko non le nokkuji yogaji banyagara ndemobe ngoytike rafndenagu modo gondo nokku alhali latu sababu e wi mabbe be kebay fe hinade gulleji le gese ngudirde gure mabbe ko buri kiloji sapu
anga foro mumbe yoro sira jannun nan
sira gese ngoddi di fu miden kula yaade ka batti di cuudi amen miden dema e majji hikka to ama fa woodi so tay min kebi remude demangal gasan juudi amen gese de min demannode hikka min gada remude e majji kamari rafinde naagu o ta gese batti di cuudi na ngondi bangi don so ngabe e din tam min demat rafinde naagu o satti mawnude hikka min kebe remude gawri mbambari e kanya nyabbe tam min dimi
wo ko ni dese baradu
hala jiddi gooni ni Mohamed Ould Zeini horejo gollirde demal banyagara ka onim siti ko kabaru denagu jeda ka fe fandaaji gollirde mabbe e wi makko dum do e fanda armi mali
wattu jono dido kabaruji fanba hebe do beme am ande to do page Facebook e compte Twitter studio tamani sudno dirta pharmacie populaire le leedi meden di do poddel de ittete so tiake pharmacie ngaji di le leedi meden di be bi poddel wala fu ko manki ton wottu jono tiagal ko wi'a gawoto poddel kebataake ton sababu uddugol dati gon ton di be bi dum wana gonga wottu jono ka bi dum e tayde fu e be dewa lamu o jew teddundi yobay be fa handen sitan sidibe
lewi horejo pharmacie populaire leedi mali o holliti wi o pharmacie ana hokka tiafaje yuru e sida fartade cesar nana mudum li pharmacie leedi malni fu lewi docteur mamadou sisugo kalsi wattetedo e tiafaje den wonko fandi sanne du sabi so torraji sedan ana le golleji mabbe
programme de lutte contre le
programme amen yu hadde kefi beru raneru e kanye vey asida dum woni e golle amen ka hitane fuccogo beydoto budget ngodo do he eta den darde ministere be jewta be beyda budget
c'est la dotation budgétaire
docteur mamadou sisugo holliti wi pharmacie populaire leedi mali an woni torraji mawdi bangal hewtinde tiafaje lamorde won nukkuje to deejere wala ton gaw holliti wi genni gawoni lafaka faje fi
effectivement nous
mi landiki illa law itacak ne law itacak tay pharmacie populaire jo in haddu lebbi jeegom safareji les régions gaaw do pharmacie populaire wala ti dalla fu dun min narri directeur dogatorore gaaw an ya balde tati han
l'hôpital de gaaw
me yilgen les pharmacies kay doctoroje kewde le genni bamako hannen horebe de nukkuje holliti wi pharmacie mu endi tiafaje la fakatun
kanko lamido fedde ministre woni mission nation jini leedi meden di holli tan wiido o yottiki nokku no dirtede menaka altiner jappinonde ko ni faana moddo fa famto tidalaji ko region o jugge ko El Hassim Wan wakande mo yidno ton e jamara wonde ton de yoga halaydi fu jowi ko do waydi denago o do nokku sitan sidibe
lamun kobe yimbe lonbe hite pelle société civile be fugo jandido mudun yu kabar dejere tan me welti hanne sanne le sare menaka sabi dejere futtike hebede arano fesa uni bangi deb mawdo o sama sabde o Milton non daade marfe yimbe lonbe hite ben dum ko holliti sidi barka kanyo president conseil régional pelle société civile le genn minak fesa hokkodama ko nyaamata hannen dum nafata amen sabme wala yolbere dum ko holliti Aruna Ibattan kanyo president conseil régional sugabe jogalbe menaka le wi makko huna fu be tawta hannen yo hebde dejere tan robe ko heewdu holliti wi kany en tam sabe la fi dejerne bede wullito e fedde ministre man tinno faabo be yalla jan e dejran hebe to bibbe menaka fu to tawale lamorden el gassim wan kanyo horejo fedde ministre le wi ko o yotti le lamorde hannen sabe faabaade jamaare ne o holliti wi ministre tan dabbiriji mawdi honena faabirto yimbe en bangal deejere en nanana mudun le wi makko fa hannen jen e deejere fu waawa hebeede suno wala ni kambe mangal pade kan yimbe gennin fu be golida
se uri le sa haleedi ne gardan le wud leedi nokku no dirtede banya garabe bi hille no gaytete lewru uttundu on do wattu wiyama gouverneur o am wonno ton o do gouverneur banya gara wattu jono ko ni faana mudu fo yewto yalla hono o han yidude pelle o en zengonde to don pelle pabutode kabar himme e yurme no kan yubbinirde golleji muden le region o fa kebe famtar ke en kanko jigiba kejjada men gondo to banya gara to ko hebini min do faccitango Mamadou Sama Seku
wakar jono be mbara ko buri unyaaji chapande njetto unyaaji jeegomo e gubbe saabi rafindenagu gonbe lilamu banyagar ana tundun unyaaji kewdi lonjitibe jeebe leede kirundirde enoku e wi HCR bedo yimbe leena jugi tellaaji kewdi kedana George Mendes kejado gullurde humanide lonjitibe
golle HE yu haybude yimbe e wallude gouvernement le golleji mun en ndartude dabariji e tiidallaaji ngodi de wakkati joni o
anhani yubingol gulleji hunjine hore fewde kasindine dido kabaruji di dum ko holliti Ghislaine Gatou kejado Ocha
toute la communauté
humanitaire la communauté humanitaire fu ananga ni hakkelle do balligu hore be leydindi e wakkati mo gonde e mun joni o rafi denagu weltingol wattu e kanye covid o dum tinni nyamruji di e sabi mbini tidal ngodu do
service social de base
kanko horajo region o Sidi Mohamed El Bashir yitti sanne imadraji ONG ngaji rafindenagu e toyre fuf kanon mo darrabe do teddinde seraji leedindi
golleji mallo amibe ana kani wadede le teddengal e yowtere jungo horebe be e nokkuji di fu
jonon guubo no gal do kawtal kumani be imadraji nedda ku le region o wade hankasin on dido botuji nahani wadede sato fuf hakunde kumani be golleji nedda ku hejabe lam
wattu jonne jaram fa le region kay o be kabaru gowe dum won to kay to dum anda sanne gowe lobbe du iwata ton kala ne do fu joho ton jamar wonde do bomo kanye ko nande mudun nelan e jom mun gaddana kam gowe kanye ko nande mudun le o do region rewbel wonbe ton be dan korsin de do gowe sanne ko lati sababu mudun yo urgol mudun kanye be kollitido goddon kasen ko dum nafata sitan sidibe
wadinan gowe kay du yo hala ko nante sanne to yimbe yehobe lamu kay le luma kayba robe ko heewi ana ciotta gowe madam kul bali umudiko ana kalna jamaa on hudun sabi so rewbe ana yidi gobe
ni jijigi na donya be bobako
sebe be ngaddata gowe de sebe ngara fu be pangan dum warde so be ngaddi fu be duppan tafo min cioda juude mabbe an iwa mayna e kanye seraji ngendi kayfu hendu gowe odo ana serti e gowe godde de sa wan dum le suudu fesa wattay hen yite hendu mun ana weli ana moje reedu na woru ana sawra nyaaw kewdi a wanyan dum tan nyara
chama kono na bana be babe furake
rewbe ko heew ko nati somade lumo holliti de hakkile gote le wi mabbe do yo gundo mawdo to rewbe lamu kay
ama wullaka goe ana moji sanne ana sawra nyaaw kewdi a wanyan dum tan jara dum goe baleje de sa uri dum ana riwa bawdi an urna suudu goe cewde de kanji ngoni latokoroji ngatte hen so lata urdi debbo fu an hani jogade dum sabu ana moji le dewgal
abana
amnata traveri kanyo goto cotto gobe dubi heewi le wi makko rebe ko heewi le leedi malni ana soda gobe den ana yiddundu
avisan ko soba e sutu sanne ana cioda dun sanne fu bura le ndungu o yimbe bamako ana ngara sodde dun e kanye yimbe kaydo o do ana cioda ana urna suudu debbo fu an haani wande gobe gi sabu an mo je cellal bi adam
so abi bazin ko abani toy
ceggangobe kulleji ko heewi ana ciotte le genni kay hono kamare e gongulili e nannan mudun iyo kulleji ko yida sanne to rewbe kay le lumo kay kilo gobe ana ciotte temenne samoji fa temedji dungo extra jara hebini sijo tamani dubugo mudun kay
wattu joni en kala hono kabbaru yimbe el haroobe sanne so bami faada niki yoga dogotoro en kay kolliti wiidi yudu nyaaw jaati non be bi fay fayru kanya ko nande mudum waddata dun wattu yoga dudum waddati allaaji hono bami dirbe sabbi de sotambo gotan haro goddo hartataama jommun an tekki do ngol na goddo tekkar do ngol idum waddo hono tiida allaaji fa keba famtar kedden sitan sidibe
so pamondirbe yogabe nanguito odo alhali o wobbe kay hultivide be jogori dum no fewri jart e le doingol mabbe hono be do pamondirbe jarankobe
se madame ki ma fe
minke jon sudam ko famintini kanno o wi kamina hara sanna so mi tanikin minke anda dum non jati mi anda dum ko sabi dum ga yogabe ana hala wi dum tampere won ko sabado dum sa mi nyalla mi doga
beaucoup de mouvement
to pamondirbe didon so makilankobe kay kabar mudun tiida sanne sabi be didon be fuf na hara ka non no musa samake hulti wide be kebna fi kawar mudum safare imma daraji mabbe tawde fuf
par rapport a su
minke e miro dan hargol wala nyaw e miro dan mi waw tawde tampere tan minke jo suudan ana lelo bangi dan defe goto o fidine kan wi hargon ana tampinam
andon wide beedade e kabaru nyaw mudun dunke en cellal hulti wide adadu dubi neddo dun na jeyda e sababuji hargol gol
yubbo inde wono yimbeel hanbe fiide ballon ko no detta chan ko hani fiide alangeri 2023 kanye yubbo inde sukabe ngala duubi noga hanbe fiide nokku no detta do murtani wiama don hollitaama kenya nokku no detta do fema foot fedde humunire kabaru fiugol ballon le leedi meden di ekintinobe geddidi be hamo furdo holliti yimbeel moddo hanbe fiide leeyi ngal do kawrital sitan sidibe
mali ana wonde wadde e madraji yalla fiobe ballon me ana wattede ko dum en e competition africaine didi kandi wadede di won chan kan 1-20 les éliminatoires chano malikan el sierra leone ana han kawre kila didi e fir arandere ana hani wadede ngal alal noga e jetti lewru outu leedi liberia fir didbere ana hani wadede 3 septembre le genni bamako ekito fiobe bolo malbe antitirtedo nuhun janni o holiti nda alarbara inne fiobe be noga e taton ko hani wadde ne fir balol le kan 1-20 malikan el sierra leone ana han kawre noga jetti lewru outu le genni no shot leedi murtan fiobe bolo yimbe noga e jegon wonko cuba to sélectionneur national antitirtedo demba mamadou traoré libbe yimbe noga e jeegon yimbe jeew ana cuba e fiobe meden le clubo ngaji noga ciagan lede ciagan so malikan e sierra leone piri mal ana hani pure cousin e leedi murtan kay leedi guiné bissau tewde hebde qualification 8e de finale lebi horebe homonime kabar fiure ballon mali ima draj wadama kay jodi fu itama ko fetida di golleji yalla fiobe ballon malbe ana heba wune le ne pure halande Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sekira bnye yelo ne le reso ngaji meden di wotto jone puddira nokku no dirtet an songobe koliti neddo goto heddiki len goddo kasena barmi le hem tiagal ko kasara wotto nokku no dirtet baazi hausa badale an songo sedi wolbe tobe koliti wi yo conseil en nokku no dirtet do monzo kanyango no do moto wakande jahannonde be garfa tati to gudron goto o wiyama den kamion ko no dirtet ben ko an wardano vitesse kanyum yebbe beton goto heddiki len goddo do barmi sanne an leedi sudo goto ro asongo se urugan gardan faado kajolo do wattu jono ko yaata ledde ujiner dum be gondi e tutude ton ledde sinwa ngaji le nokku no dirte do juuyi dum le lamu kajolo goni faana mod faab yelon be kani faabirade ko nayri bangal tutugo ledde le nokku no dirte do mori la ngol to sukab jokol wonbe tobe kanyam ngadi dido imadraji nokku no dirte do juuyama be jogi to ko yaata hectare ngaji chapantete jagom hectare ngaji no ga di ka fube tutini he ledde wattu jono do faaba muy ose fore wonbe to sekrab do katel bete hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade heju jamen di do kabaruji foro mba hebde to ngabbe do beme amme ande to ngadan www.studiotamani.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 bande fande fe no ko nande do no do e ser yotre meden de an wodi wassalam sido tamani Yo yewtere meɗen bete hannde nde waran yo waɗe dow ñaw ko nanngata heeñere. Ɓe kollitiide oɗo ñaw so nanngi heeñere joomum a tawan ndiyam kañe ko nan ndiyam muɗum yaltata le heeñere joomum nde. Ko laato sababu muɗum yimɓele njarooɓe durooji bonɗi kañe ko nan ndiyam muɗum noon ɓe kollitiri wiide. Fa keɓen famtare keɗɗe mo kanko noddirteɗo Mouhamed Kaba yo anndanɗo kabaru dogotoro yakuno ko noddirteɗo Kalabankoro ko mo sifi dow hen dow faccitango Mamadou Sama Sekou.
La cirrhose a plusieurs causes, les plus fréquentes c'est les maladies virales. Donc les virus de l'hépatite
C. sababuji ñaw heñere na kewi sanne yo geeƴi ñaw ko wiyete hépatite B et C. ana woodi ɗum sababuji goɗɗi kono yargude doro e ko nande muɗum. Ana woodi ɗum sababuji ndongu ɗoɗo ñaw o saato martataki jaati ana wara e neɗɗo. Ko ɓuri hewde e fuɗɗere muɗum seeɗa seeɗa naatata e terɗe neɗɗo le heñere juuma. Ndenno so satti sanne o matete banggal machine ŋaji ko wiyete échographie ley ƴewtagol ñawuji ka ñawɗo kay matan jaati na walla banggal heñere muɗum na walla mawɗo sambinde saato joomum tuuta ƴiƴam. Wuncagol hoore o ñaw o yo sifaji kewɗi so wonɗo o yetti natto wajibi nawtorade doctor en hewɓe kinotoɓe tellaji taykaɗi ɗi yalla tottugol ƴiƴam nattima yalla hisude oɗo ñaw o ana hani neɗɗo hayba hoore muɗum banggal lende hayba sanne ɗum ƴiƴam neɗɗo goɗɗo ana woodi ɗum kababu fesugol so banggal heɓɓe ñaw o saabi yargu doro ɓeɗo kay ko daraɓe yo gotta tan oɗo ñaw o soni nangi neɗɗo o sellata ko ɓurata nafude ley kabaru muɗum yo oppugol lontude heñere ñawɗo o ɗum tan wawi latade sabab ñaw o sella
sinon si cela n'est pas possible c'est des traitements palliatifs qu'on va donner aux patients.